mbobute ochuse 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 mbobute ochuse 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 mbobute ochuse 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 mbobute
bade bachamu okutula bambi nabantu abachamu abo tuba wa matu ne tuba wa obude mukwano kichamu ekyo bogede binji ne bakola na binji banonya kimukutulemya jukira wansanga kunyanja nga kude kulwazao wasubiza kade tubyogereke byaffe tebyali byamanyi bambi kwali mukwano ku mukwano kwano lwaki nayo kyuka
ochuse 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 mbobute ochuse 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 mbobute ochuse 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 mbobute ochuse 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 mbobute
byandibe ebigambo mukwano nga bibyakutuusa bakulimbalimba omusajja muyaye mubbi mwenzi byandibe ebigambo ngabambi byakugula byebakulimbalimba ebisinga bambyalo si bituufu bananga bwemage banada mu kunsubya kakeki laba pulaani zaffe zono zizise mukwano gwange enza kwagala atalikyuka mukwano ndomu bwati tokola nsobi nsobi mukwano libonzise mukwano mukwano lwaki nayo kyuka
ochuse 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 mbobute ochuse 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 mbobute ochuse 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 mbobute ochuse 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 mbobute
kansabe katonde bisinga mukwano gwembikwasa yenza kwagala atalikyuka mukwano bambi yenze saba tuzale n'abaana nga Edeni ne Mozesi ebigambo tebikugula mukwano tulibeera bawiina jukira wansanga ku nnyanja nga ntudde ku lwazaawo wasuubiza akadde tubyogereko ebyaffe tebyali byamaanyi bambi gwali mukwano ogwo
ochuse 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 mbobute 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 ochuse ochuse.